Unogude wechiru wasuko kunyuma. Zoku siwa ne stress in siwa ne hangover.
Where you at?
The break man.
The party's all invited and they move. Where you at?
Kusula mungato, kusula mungato, swingi mti maji na fanya mto, tuta kusula mungato.
Unohude wechiru wasuko kuma, zoku siwa ni stress, siwa ni anguva. Zelezo mitingi zecha wachini zesuwa, zoku siwa ni stress, siwa ni anguva.
Chinta ja kuteta, kuteta. Out these are tu seta. Petu li mgato, tada musula mgato. Uchakaru vakuchi, patita kuru vakuchi.
Kangunye kongaliki, nebigele pia waniki. Nange buombuza simanyi, ania kolangu. But for now, let me take this shot. Take your column on and so. Baby, don't touch my tail. Nayani ya cola cocktail. One more DJ, please play my song. We wanna party all night long. Your Uber's taking long. Oyenzo gunga not at that. You know my crib is not too far. Transport to my kwasa. Biachi ya yesi bia kuwasa. Okali ada kadada. Transport to my kwasa.
Where you at? I can see. The party's all invited and they move. Everyone is here all about you. Erindu yo kwe waka.
Unohude wechiru wasuko kunyuma. Zoku siwa ne stress, siwa ne hangover. Zelezo mitingi zencha wachi zesuwa. Zoku siwa ne stress.